Kani ni chuma, anajipanga mutani chuma. Andi chukuma watuma, inagulula kuyaluka jifu kwa chandalama. Inakupanga chumacho, inakusaka chumacho, inakuba chumacho, inakutula poenda chumacho. Kani ni chuma, anajipanga mutani chuma, inachukuma watuma. Na malole la kudia penge kwa mwezi kufuna chuma. Ama pasidwa jilangu kutimisimu izi watuma. Ena mapanga business kusaka chuma. Ena matuga usiku nchukwanja kachola business kubamo chuma achu. Ena paka enda maliseche. Ena chawatenga kulichete. Ena matenda mpweche mpweche. Mwina maloto angateke. Kusaka chuma man, atualibe mwani. Ina kupana nacho. You know me, I never sleep tonight. It's every day, gotta think about money. For every day that I sacrifice, they minimize my downfall. Was a one that big though. When I talk, they take notes. I don't pray my dream like FIFA. That's beyond my goals. Ya business, I just like a premium, babe. Kusaka chuma. Paga wapenga, atango kwima, eh. Kusaka chuma. Ajemwa japagana, atenga mimba, eh. Adansi mambo, se watikoza kuwa kwa nisa. Alowe nyumba, mungani ni chuma. Anajipanga mutani chuma. Anti chukuma watuma. Inagulula kuyaluka jifu kwa chandalama. Inakupanga chumacho. Inakusaka chumacho. Inakuba chumacho. Inakutula poenda chumacho. Kani ni chuma. Anajipanga mutani chuma. Inachukuma watuma.
Chuma ndi moya se. Moyo ndi chuma. Taona moya se, akusinta na ni chuma. Kuna misa fans, kutibola, abese chuma. Ukulu ni chumba se, ulemu ni chuma. Ama kusala abal, ngati ulibe chuma. Panga kulandi lwa kazi, chifu kwa josu wa chuma. Umata kuluza mlandu, utaka suma. Ulibe fundo kuzikoli, ngati ulibe chuma.
Kani ni chuma, anajipanga mutani chuma. Anti chukuma watuma. Inagulula kuyaluka jifu kwa chandalama. Inakupanga chumacho. Inakusaka chumacho. Inakuba chumacho. Inakutula poenda chumacho. Kani ni chuma. Anajipanga mutani chuma. Inachukuma watuma.
Dina guona ni puma. Dida guona in 2 months. I know the pressure was too much. Heaviness inabwera montumba. Highness kubwera pa low. Stay vigi, still still. Kailo, I remember how to go from door to door. Amazimi sofona ga on a call. Panoma wondwa nane ngara on a call. Ngaruli mwana ugo. Ine unogo ni call. Right now I know they be wishing a call. I'm avoiding the drama. Got stuck in the lama. Also mango danda balamia. Unga sabwe lesi minyama. Maluza resti pandrama. I want the jewelry. I want the diamonds. It's in a stitching on my every iron. It's in a every Ferrari lion. I keep on rolling. I'm still at Rosion. I keep on kutagara. But it's not even bow. I keep reminding my brother, my sister, my niggas, my homies, my nieces, my nephews. Life's the journey, but you gonna need transport. Don't forget the prayer for Sean. Never let the pressure ever kill your passion. Never ever. Gotta relax, dripping Fanta passion. But if you owe me, I'ma need my cash on me.
Kani ni chuma, anajipanga mutani chuma. Anti chukuma watuma. Inagulula kuyaluka jifu kwa chandalama. Inakupanga chumacho. Inakusaka chumacho. Inakuba chumacho. Inakutula poenda chumacho. Kani ni chuma. Anajipanga mutani chuma. Inachukuma watuma.